kwenye kochi na kunikisia dharani si wewe. Leo ni vita, imeshikika vimaneno maneno selewe. Ngumi kukicha, muda kupita, kwa kukili makosa ni nani? Oh baby, baby, kelele za nini? Hatujengi mimi, leo tumalize chumbani. Oh baby, tumalize chumbani. Mwiki sasa imekatika, ndani vurugu mwendo mbaya, maneno gani paso kusha, tuyamalize baby sawa.
Vimakosa vidogo dogo baby tuvifukie,
ayo yo mama,
usije wapa abali watakuja wadithie.
Ayo yo
mama,
unikumbushe
kwenye makosa,
unikumbushe
vingi vikwazo tuvivuke, nikisahau
nikumbushe.
Mama, omba nipe muda wako, usineke kundi la adui yako.
One time
unisikilize tafadhali, asila sisi kukimbize.
One time
lenge lembwe fujo na mbwembwe zote na zacha miguni mwa.
One time
unisikilize tafadhali, asila sisi kukimbize.
One time
omba muda wako, omba muda wako.
Elewa mpenzi kupo,
mpenzi kupo,
usiweke moyo tenzi, kutoku vimba vimba sasa. Nimekosa na kiri
pesame,
hizi changamoto baby tuendele, tusiwape nafasi tuongele, ugomvi wetu baby tumalize.
Wiki sasa imekatika,
ndani
vurugu mwendo mbaya, maneno gani paso kusha, tuyamalize baby sawa.
Vimakosa vidogo dogo baby tuvifukie,
ayo yo mama,
usije wapa abali watakuja wadithie.
Ayo yo
mama,
unikumbushe
kwenye makosa,
unikumbushe
vingi vikwazo tuvivuke, nikisahau
unikumbushe.
Mama, omba nipe muda wako, usineke kundi la adui yako.
One time
unisikilize tafadhali, asila sisi kukimbize.
One time
lenge nembwe fujo na mbwembwe zote na zacha miguni mwa.
One time
unisikilize tafadhali, asila sisi kukimbize.
One time
omba muda wako, omba muda wako. Nipe muda wako, nipe muda wako,
nipe muda wako.